Esula eyokusatu. Mwana wange, tebeerabiranga tteeka lyange, naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange, kubanga ennaku ennyingi n'emyaka egy'okuwangaala n'emirembe bye biri kwongerwako. Okusaasira n'amazima tebikulekanga, bisibenga mu bulago bwo, biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo. Bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Ekyo kye kinaabanga obulamu eri ekkundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo, n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gati ekyengera, n'amasogolero go ganaayiikanga omwenge omusu. Mwana wange, tonyoomanga kubuulirira kwa Mukama, so n'okunenya kwe kulemenga okukukooya. Kubanga Mukama gw'ayagala gwanenya, era nga kitaawe omwana we gw'asanyukira. Aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi, n'oyo afuna okutegeera, kubanga obuguzi bwago businga obuguzi obwa ffeeza, n'amagoba gaago gakira zaabu ennungi. Ga muwendo mungi okusinga amayinja amatwakaavu, so tewali kintu ky'oyinza okwegomba ebyenkanyankanyizibwa nago. Okuwangaala kuli mu mukono gwago ogwa ddyo, mu mukono gwago ogwa kkono mulimu obugagga n'ekitiibwa. Amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu, n'eŋŋendo zaago zonna mirembe. Ago gwe muti ogw'obulamu eri abo abagakwata, era alina omukisa buli muntu abeera nago. Mukama yassaawo emisingi gy'ensi n'amagezi, yanyweza eggulu n'okutegeera. Ennyanja yayabika n'okumanya kwe, eggulu ne litonnya omusulo. Mwana wange, ebyo tebivanga mu maaso go, kwatanga amagezi amatuufu n'okuteesa, bwe binaabanga bwe bityo obulamu eri emmeeme eyo, n'obuyonjo eri obulago bwo. Awo lw'olitambulira mu kkubo lyo mirembe, so n'ekigere kyo tekiryesittala. Bw'onoogalamiranga tootyenga, weewaawo onoogalamiranga n'otulooto tunaakuwoomeranga. Totyanga ntiisa gy'otomanyiridde newaakubadde okuzikiriza okw'ababi bwe kujjanga, kubanga Mukama y'anaabanga obwesige bwo era y'anaakuumanga ekigere kyo olemenga okuwambibwa. Tommanga birungi abo abagwanira, bwe kiri mu buyinza bw'omukono gwo okubikola. Togambanga muliraanwa wo nti, genda okomewo, enkya ndikuwa, bwe kiri naawe. Tosaliranga munno bubi, kubanga abeera gy'oli mirembe. Toyombanga na muntu awatali nsonga, obanga taliiko bubi bwakukoze. Tokwatirwanga bujja omusajja ow'amawaggali, so teweerobozanga makubo ge gonna, kubanga omukyamu wa muzize eri Mukama, naye ekyama kye kirina abagolokofu. Ekikolimo kya Mukama kiri mu nnyumba ey'omubi, naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera. Mazima, anyooma abanyoomi, naye awa abeetoowaza ekisa. Ab'amagezi balisikira ekitiibwa, naye ensonyi ze ziriba okukuzibwa okw'abasirusiru.